happy na the head wanasema umenimaliza. Wengine wanasema nikuache you are the wickedest. Red flags venye unazipeperusha trikide. Dili wanabanja but I never listen to them. Minajua woni chezesha the picnic games. Pretty little girl with a body full of confidence. Pale kwenye kuchis unajua mindo na dominate. Usinifiche uchi nikifika tuzi medite. Give it to me proper. Give it to the butcher bila panga neza islota. Give it to you, give it to you proper. Pewa bila stopper, naichapa bila stopper. Chati chati wanasema utanitoka. Wakishinda wakibanja watachonga. Give it to me proper. I give it to you proper. Juya meza, juya bedi, juya sofa. Ndani andai, juya benzo neza ichota. Give it to me proper. I give it to you, give it to you proper. Kwela neza rombo sana design flani yani. Pale kitandani ndo nataka kijangili kitu fanini. Alitekwa na vike the funny me. Sai ndo najua sichekesha gipu nani me. Hotter than a sunny day, chopi than a candidate. Ngoko joni tamusu najua pana wa marinate. Kota mani sana ni mafisi wana salivate. Nilifuata nyuki nipate asali yendo hanibe. Dirty minded, freaky gala my friend. Tangu Monday, chapa mbaka Friday. No, not Friday. Kila siku Friday, nguna sitting kipo yani mbaka mini Friday. Chati chati wanasema utanitoka. Wakishinda wakibanja watachoka. Give it to me proper. I give it to you proper. Juya meza, juya bedi, juya sofa. Ndani andai, juya benzo neza ichota. Give it to me proper. Give it to me proper. Give it to me, mucha bila panga neza islota.